Hey y'all, another banger. Them quality Jaja Rock, Igwe Mava Pro, LG Gang, Team Blaster Music, I'm a man to Uganda.
Just beginning. Kwanza ni. Just beginning. Just beginning.
Kwanza ni.
Just beginning.
Bites ya.
Yo, kwanza ni robari manjangazi ni. Mani zitu nginzi mazengenge. Nido nyine life uchu lo kisirana manjitu. Nzitai manjitu mani nzi nyizi. Nyine stani nende nzi mani nyizi. Nyine zi nishi mashini. Une lai nengazi ni. La umasopwa mabunyi nanubo tuzolu. Zinyi njanga nizu ingo jolu. Ingo julo ni bro, zinja ingo jolu. Toni mtata niro ibalo bwibwini. Ate nyina nudini nini. Mungu malo masopwa mbwidini. Maldeni na isyangwaya. Mama mbanyi savali likbaya. Rudo Toma do. Nisiga chuka uchu nruge mafloke masopa chu.
Just beginning.
Kwanza ni.
Just beginning. Just beginning.
Kwanza ni.
Just beginning.
Any Jaja, it's just beginning. Anybody na chaki, Jaja rocks on the mic. I'm fresh for the beat. Mafia big goodini, mafia kurichin. Amara njira magendo mini, kana maku microphone. Amil talo loko, mangi ya twaki chiki geno bino pajen. Aguye pong sambala, adoku ranyi maraja. Jaja rocks igwe, barabara wazi. Achaku gorongo, achaki Uganda. Okay, barabara wazi.
Addicts on the track.
Just beginning.
Kwanza ni.
Just beginning. Just beginning.
Kwanza ni.
Just beginning.
Wanza, chilling, yeah, kumata profile. Nini zini chumaron chama sa file. Mamba don ni zandu, nyora maba mile. Penye bama, mara ni chuntu style. Man is silent. Nzini njanjani, man is silent. Manu matalon je bobo. Adi man is man, ninji sa jojo. Ingo chulo ni bro, jojo. Mama piku, twari nduke ma vloke. Nzini kumadinga, matenye na dini ke. Kuni denga zini, yeah. Ghetto Queen, Madin Janinga, Bad King G. But yeah, to see that you caught you, Rugama Flow, Malamatha, but you
beginning.
Kwanza ni.
Just beginning.